zakuta la ibusiwana Tongu ntibashwa kuta la ibusiwana Manje nfuleke na matitlo ibusiwana Manje nkumena butlari ibusiwana Shashin tanja kuti imela ibusiwana Kota kira ima woko ibusiwana Ntanja kanyana bangwani ibusiwana Sazin gena na kereke ibusiwana Ale ibusiwana Pela chubeka swa tlarisa Loko ufumala uhlaketa kudala Handle ka kufuka uya maketa kun'wana Mina ntsandze ku xambila ibusiwana Ni hleka na van'wana ibusiwana Ni tivana maxaka ibusiwana Khoma ri mkwana la u tshamaka ibusiwana Mina ni fambile tindhawu hi ku pfumala Ni vulavula ndzimi hi vusiwana Ku lala xitarateni hi ku pfumala Siyo sat na vana mina hi ku pfumala Hi tumelana nyiku hi vusiwana Leswi kwaswi ku pfumala Mani hi vusiwana Leswi hi ku pfumala Mimi ntsandze swa ku tala hi vusiwana Tongu ntiva swa ku tala hi vusiwana Manje nfuleke na matitlo ibusiwana Manje nkumena butlari ibusiwana Sweswi ntsandze ku tiyimela ibusiwana Kota kutirha hi mavoko ibusiwana Ntsandze kanyana van'wana ibusiwana Sweswi nghena na kereke ibusiwana Mina ntile misaveni nga ri na pain Ku lawuriwa ni tshiki hambi swi tekiwa mahlweni Na vona ku tshemba ku ri swa ka leswi le ku teni Ku vava swi ra ndlala one day it won't be the same Nigga you better be wise, you better take my advice It's just a matter of time, just be strong, it's gonna be fine All them challenges make you strong, please don't get me wrong All them challenges make you strong, please don't get me wrong Mina ntsandze swa ku tala hi vusiwana Tongu ntiva swa ku tala hi vusiwana Manje nfuleke na matitlo hi vusiwana Manje nkumena butlari hi vusiwana Sweswi ntsandze ku tiyimela hi vusiwana Kota kutirha hi mavoko hi vusiwana Ntsandze kanyana van'wana hi vusiwana Sweswi nghena na kereke hi vusiwana